osisi hụrụ mụ na-atụnkwe ifufe ma jee ọnụ wam bịara mụ na-achị mma ke makọla m osisi hụrụ mụ na-atụnkwe ifufe ma jee ọnụ wam bịara mụ na-achị mma ke makọla m
Chọdarawo, so time ka ọ ga-eteke nwanne Justin na-agba mbọ. Anụ ụgbọ na-ata ata ịma na echi bụ owere nchi. Onye gburu ngwere taa echi nwere ike igbu nchi. Say, so I put in work with M bụ ka nkwụ ọka clock. God forbid I no go lose. Nwanne maka bụlọ m nọtụ. Ị na-ada ụtụ m ụtọ m ọsụ. Si na-egwu m ama nri nọtụ. Mana kịta mba na butu. Even pastor want to chọt. So I say this, nwoke bụ ebe igi. Echi dị ime ya ndị ma n'ọmụ na-eke iki. Asịmọdị I say this, nwoke bụ ebe igi. Echi dị ime ya ndị ma n'ọmụ na-eke iki. Eke iki. Kiki, a kiki.
From the award-winning producer, Shaky Man Kurubi.